en ñalli hannde la sar aljumaare ɗiɗi lewru utti duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi. Kibaruji moɗo e fulfulde ko Omar Hama janngantan do dande e studio Kalangu, caggande yamde joyi wittorino mintaji sappo e joyi. Nani battu jeɗɗiɗe ittanaɗe leyɗe adunaru gam kokkole suka endu ko julɗe mum waɗa ɗo nder Niger, mbiyen dow rewɓe sappo ɗiɗo tan woni hokkoɓe sukaɓe mum endu. O nanan ko docteur gom haali. Nani ɗum woni aɗo mbiyen dambule lumo dow mawɗe ɗiɗi gom maɓɓitama hande subana o. Ɗum du caggal nde jiidal natoyno hakkunde lumoɓe e hooreɓe gallure ñameynde, caggal no nde ɓe ganno murtereji balɗe ɗiɗi ɓe lumoɓe. On nanan noni hande yewtere meɗen pindino liyatana enen toyandam nder communitaire to filla jaɓol Alkasi, no ɗon waddana hooreɓe ton saɗorma yaade laamiɓe e jowru. Kodi jam hirtema yerno kalirannomi on e nder ko e kibaruji meɗen. Ɗum woni hokka suka endu tan fa lebbi jeegon. Ɗum woni sembe haala ñalaande ittanaande. Ɗum woni ko batu leyɗe duniyaaru gam muyninol suka ko batu mum watte go'o yaade jeɗɗi lewru utto hitaande fuu. Ɗum du gam hollude nafakka ko kokkol endu fa lebbi jeegon watta. Nder Niger dow rewɓe sappo ɗiɗo tan goni hokkoɓe sukaɓe muɗum endu fa lebbi jeegom. Kettine nane ko docteur ɗum woni Ada Mamman Idi jon andal do fille ñamre ley ñame wiri Diallo Mariama Kenda.
Hikka min mbi'i ko ni Allah waɗi ɗuuɗal cukaaɓe fuu no jarne ndiyam nder lebbi en jeegom arani, sey min mbi'i min tittinkino ko watta inniraaɓe ko en pirtake dow nafakka kosam endu nder lebbi jeegom arani ɗi. Hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi, wakkati taykaaki gom waɗano dow inniraaɓe hemre laso e tato fuu endu kokki sukaaɓe mumen faa gaɗi lebbi jeegom. Hannde inniraaɓe ɓe ko limta ɓe laso e jeetato e ko deki dow hemre kosam endu no nafa no woodi ndiyam ndu keƴorɗam bani wakkati wulo wulono. Kosan aranan ɗan kanƴan tawra ko wawi latanade suka on wowade yaade e riwru ñaw puufe e ko nandi titta. Inniraaɓe sukaaɓe ɓendu kokkol endu du no hisinaɓe ñaw ñawuji gom gaɗa ɓeyma
et ça facilite l'expulsion du placenta aussi.
Nani mbiyam fedde hawjinde filla cuɓaaki caka pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi fa faame fedde nde ɓuri jama'aare. Ɓe kawri woteji gaɗɗi tatti nane mbiyam capanɗe tati lewru juillet wittindu ndu. Ɗum ɗum yaade yeeso ɓe kollan fedde nde ɓuri jama'aare. Isa Dan Azumi ɗum woni hoorejo fedde Konep nani ko wi Asuman China.
Min keɓi woteji ɗin fuu, min daari tiketi min ponditi. Woteji ɗimin nodda e telefon min kalana ɗin, kanƴi min gonmiɗen daari to. Nde ni kanƴi e tawaɗi dow ɗereji ɗimin lildowa ɗin fuu no go'o. Gam waɗi ɓe min lildi nder reedu leydi gam ƴewtinade no wote on waɗiri. Kamɓe du gardi e ɗereji woteji ɗi ƴuwdi nder reedu leydi. Nde min timmini daaritaki ɗereji wote ɗin, sey min kala fedde ɓurde jama'aari. Sappo e jeɗɗi lewru ut hano no min gaɗirno sigila on. Laso e go'o lewru septembre nden ɗum joɗɗin ɗum tabbintina fedde ɓurde jama'aare de gam wakka mum fuu tawan gaɗɗo ƴamɗe mum fuu heɓi jaabaki.
Dambuɗe lumo dow ɗiɗi mawɗe gon keɓi maɓɓitaede hande subaka o. Ɗum woni dambugal kerrugal fara herte Ali Mosi ɗo e kamɓe ngal bankiyal beya. Ɗum du subaka o woni ko ɗum maɓɓita caggal no nde haaloɓe dow inde lumoɓe ɓen keɓi gaddi jiidal e hooreɓe ardiɓe gallure ñameyɗen. Ɗum du wakkatino ɓe ganno murtereji maɓɓe ɓe lumoɓe balɗe ɗiɗi ko ɗum heɓi ɗum maɓɓide. Kettinene ko secrétaire général kalo dow inde lumoɓe lumo dow Mumini Mosi wi Moussa Hassan.
Min ƴamana pirtol dambule ɗen fuu, hana dambule ɗiɗi min ƴami pirte. Wakkati min gaɗiɗi jooɗa haale, demɓe bi'imin ko beddol mangol gol firtaka gina, yimɓen ɗon no tokkangol ni non, denne ɓe bawa pirtiɗe. Dambugal Ali Mosi e gal beya lumo dow ni ɓe pirti. Ɓe ƴami du to min jaɓu yimɓe daɗɗa hunduko majje, amma min bi'i min bawa. Kamɓe andi no ɓe gaɗa to yimɓe daɗɗuto.
en kota nin to enda tesa wadi woni horebe hawjibe meri mo tesa wa hawtade pelle ballobe hitande hikka o ngadi golleji mojjinol gallure den heba ndiyele dartore den keba no bittori dum dugan hisinde nimbe bonondaji ko ndiyele tobele ngaddata der gallure den mer gallure den ni hali e wide ko hikka o be kisan dum woni tobo ndiyam nyamoje nokkuje situ Abubakar mer tesa wa nani ko wi Saidu Sanke
Siada aka auna inani mkwantaluwa inani
Na kuno kuje den eta gang andude tu dian dartufu Denko labi darna Hande alle e golle gadade den Dian de tobi daratako kaden Gang unwadi iloti tu dian dantu girta Saper pompie mpendu Bali rama are golle Ko watta do ko yawi de dian tobi darake nukure E buti natun do ko yawi Hande ni mido milako Mosola sador maji din fu hebake amma miden gatta dane e himbe be tinno to be cukkulabi din gande ni di cukkama golle den fu garti bulu
kare kanka ma aban zai koma makai bayan shutan makauta
Lady Niger ni biyan jango watta capital maral hore mu ko tati utto dum woni biten 3 uti hitande fu batu ngudu woni batu chapande joy e njena yabum ellunder hitande dubi ujinere teme jene chapande jeddi e nay woni ko batu nyalande awol ledde singa hikka oni biyan baradi woni ko fijo awol ledde go wadoite ledde million gote ujinaji keme jetati kambe woni ko awoite der region o e ledde keme tati e chapande dum woni jeddi e didi kambe woni ko awote der loktorore mande wietende hopital de reference nani yeru no bietedo colonel Maman Hamidu kawjido filla jaye ladde jiwiri Mohamed Maman
chaque 3 mois nous faisons une évaluation
lebbi tati warde lebbi tati fu miden yewtinu lebbi tati bittidi di dermu wakati min daruno min eti dima ledde de bataiden min tawi ko lekki ba goti woni watai kanje keme tati e laso tati e sappo e didi min awi wala iri lekki kimin awai min gatti du goddo do made hitane mu bere kanko du wonno hakkili he majje fa warde hande sarusi hopital galdu wakati firtanu wattani min jungo miden gollida ko nokkure de awa hitande dubi ujunaji didi e sappo e jeetati diyam walanu na ko meri e minister kawjido filla do mo ladde e jaaye leydi Niger ballirimin e jarna amma hande diyam no wudi
de la structure administrative du hopital de reference
Nani be ilo atalata jabbido no yilaru pirtol ko e gam surude durwidol e bidda mboda ko golleji hirnyere wada to enda der bangeji agadez wodi duni ngala gollal wadama yade to bibbe wuro gam jojjinde denagu mabbe gollangal du fedde e cap sahel sigili dun del gallure agadez no Musa Mamman faminiri alinyal
Yilaru firto ko e himbe commune Agadez fed e cap sahel Niger walir ko yilaru du wona no wadi dum du ko watta himbe commune Agadez nangani domobe leydi ben joddina hakkilo fukkingo der cekantaraje den David Silvestri ardido e cap sahel mu Agadez
le thème de la caravane
sambe hala jilaki amin tawa kena der golle de min ngatana le jahangal amin gal fed e cap sahel yidana tindina nimbe do bitinol kaborde e drogo e hoytina du gollidol chaka mawbe bangeje bibbe wuro e police ji mairie
municipal
yilaru firte ko e du der bangeje sappo e ci e pili koy kubere agadesu wadoite Abubakar Ajaoul arano dekotod e maire Agadez
l'objectif c'est rencontre
manam yidude e tawabe der golle non kambe nimbe wuro gallure Agadez denne no wodi warobe tindina nimbe e wadobe joda kale yadu yeso hebe farnde nagu der gallure Agadez de kulle kawde no ji e docker kaborde kokayin e kininje tramol no yilo nokku ndene rafi kedjar hakkilo fukingo komin andi min funa
kenu kone son tous
hubere agades de nokkure non to ummotobe leede mu en no jaha leede tuba koobe hewbe tokkirta nata leede lara buube den ko nato leede tuba koobe den
Nder jeddiide wittinano minister kajido filla jangirde jande e kintinol golle yehi le departement belle yara ndarode non dungu gun jippori e nongu woni ingu yara nani lamido tagazar ondo watti dande yade to gomnanti wada ko wattatawe lamibe e jowrube kebi denagum kettine nane ko lamido wuro on biyetedo Alassane Albade wiri odo Seydi Abdou Windita
iru don tonno irgu ba
minen min giɗana wattude daane yahde e ardiɗo leydi Mahamadou Issouf. Dande himɓe ɓe gari, minen laamiɓe ɓe ƴamanta. Nde ɓe keɓimin du, ɓe adamin ɓe jaramin ladde, ɓe gaɗanamin ƴamɗe. Nde min calake sey min bari. Nder balɗe ɗe Allah tan andi jowuroɓe e laamiɓe foto bara. Layya du ni wonno wara warde. Jowuroɓe foto dilli acci koreji mumen. Hande mbaade ɓiɓe giɗi ɓe gara ɓe juula ɓe mbawa. Bahe Soumaye on na komin kaldi e gouverneur. Gouverneur waɗi koɓe keɓi warude wuro
juuli.
Yeru noon ɓe kaaliri fottude dow majjum fedde leyde Europe walliti milliardji 11 e ko deki ɗum woni ceede CFA leydi Niger. Kambalagadu tawa kena hana ko darta farfilla jawdi arzuku gollirteni ko duuɓi 2019 ɗum. Ɗum du gam wallude leydi Niger non ngal gollal du hoƴƴa kenana mane mbiya waɗa kenana caggal no nde ɗum woni ɗerongol winda nilda ko gomnanti leydi Niger windi fedde leyɗe tubakoɓe yeruno andinore nden wardiri ko famminira.
Studio Kalangu
nder gallu ñemey
do Radio Alternative
lamba 99.4 toɓɓere e nayyi FM
do Radio Amfani
lamba hembere FM
Maynasorua
do Radio Mangari
lamba 99.5 toɓɓere goo FM
Birningaore
do Radio Marhaba
lamba 99.5 toɓɓere goo FM
Dolbel
do Radio Gorwal FM
lamba 99.5 toɓɓere goo FM
Sayi
do Voix de la Tapoa
lamba 99.5 FM
Mayayi
do Radio Anuri
lamba 99.5 FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba 99.8 FM
Bouza
do Radio Takarkara
lamba 99.9 FM
Magaria
do Radio Kitari
lamba hembere goo toɓɓere joyi FM
Studio Kalangu yaadu leydi Niger.
Studio Kalangu
jonka sey garten far yewtere meɗen pinira ɗum woni nder commune Terra région Tillaberi jaɓol Alkasi no waddana saɗorma hooreɓe commune o yaade laamiɓe e joruɓe. Rawanin tande ƴeewama dimma Alkasi keɓaɗo on dow hemre 35 tan woni ko heɓa nder commune o. Ɗum dugal saɗormaji ɗi jaɓoɓe je Alkasi on goni no keɓa. Bako duni tindinoje no waɗe yaade to mairi mo Terra on wakkati fu. Hamma Mamoudou nani ko fammini Balkisa Hamidou. Jaɓol itte e janguere nder commune Terra no ɗon wadde saɗormaji yerno maire on wiri. Bako du wuroji gonno ɗon joɓa itte mu'en goɗɗi du fahan joɓayi. No Hamma Mamoudou famminiri.
Alkasi mom woni jaɓat leydi Terra. Nomin gatta ɗum no kam woni min jahan le lumoji amin. Tomin jaɓata taxuji komin keɓta fu. Min kolla himɓe ke hunde fu ko wani jaɓe hani himɓe no kane jaɓa ɗum. To Alkasi ɗon joroɓe kamɓe woni jaɓata Alkasi on gadda commune on. Amma hunde ɗen ko balla sanne. So himɓe no tonko kata subu fukkudu na durwa. Na pilo Alkasi ngam commune gollata Alkasi wala.
Rawanin do hembre fu fati kapɗon fara jobal Alkasi ngol.
Rawanin do hembre min keɓana woranje ɗiɗi na yaade woranje e joyi. Ɗum fu waɗi ɗum woɓɓe kayna jaɓa woɓɓe ɗum ngalana jaɓa. Mais himɓe paamake commune wullirta ceede goɗɗo se golle ko ceede ko keɓi hooram. Ɗum waɗi min kalan himɓe gatta anniya mum o jaɓa Alkasi mum o heɓa maire on gollira no wahandi. Heɓa jango ɓe fu ɓe nafaro.
Dabare nde koƴuɗon heɓatawe ɓiɓɓe leydi joɓɓi Alkasi muɗum.
Yimɓe paama ke golle gatta si wona jawdi. Jawdi ndun no wona ko goɗɗum won to yimɓe ƴuwata. Na wodi balloɓe si gari na wiya ke commune wadde seeɗa muɗum kamɓe waɗi ɓe gadda sen ɓe gaɗa golle. Nde les yimɓe jeeɓa Alkasi on fay seeɗa ƴamateɗo o heɓatake. Ɓe godi laawol si ɓe jiɓi ɗumani ɓe jaman to ceede maɓɓe gona naata. Amma si a hokkay muɗa ƴamata fo goto. Miɗon goni le leydi talkaku amma hande a wiye himɓe ngalana jaɓa leyley. Sam hannden si himɓe koye le gure ɗe moye fu joɓatana hemre capanɗe nayyi. Fay talkaku noni joomu na wodi wakkati mayoyde. Le wuro ga wuro mango wa waɗi kemɓe ɗiɗi e nogay. Ɗum himɓe nande. Mais himɓe anniya onni min jiiɗi himɓe paama ke noon ɗum latorto dole du sa jeeɓa ko golɗe gaɗa.
On mbi rawani wuroji gon joɓi Alkasi mum anniya oye koƴuɗon kottaɓe ɗito du joɓi komu'en.
Gurana ɗon hitande fu no jaɓa Alkasi mum. Min gatta le radio min kalan himɓe ɓeɗo ɓe joɓi. Na hani keddiɓe ɓe no gaɗa anniya jaɓa. Wakkati fu nde kawritela waɗi min joɓi mina kalana joroɓe ke dole saɓe pilo Alkasi on ɓe gadda. Miɗon nodda himɓe ɗum paama ɗum so wona noon fu walla golle ngala e commune.
Ɗowanta kibaruji meɗe fulfulde tili en jettan Ali Ñalli e Aissatou wallirɓeen ko ɗi pirta ɗengal fulfulde joni wala fof ko mbawi sana wiya yamde joyi min taji capanɗe tati kettino ɗon ko Gungu Mamadou Dantani waddanta o ɗengal hawsankore.